കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കബേ അംഗത്തിമാതാ ഗൽഗല കേസ സലാമാ ഫോലക്ക ജൽക്കബേ അംഗസാ സദിത് മേത്ര ബാന്തി ദിഗ്ദമിലം ዲግደሚ ሸኒት ሶዶሚቶ ኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራካ ደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ፈጎፍ ዲዮ ሰገንታ ኬኛ ከነን ሁርዶፍተን ለገይ ፈቶን ኬኛ ተሞልተን ጉያን ራ ሰዳስ ዲግደሚ ሰዲ በረኩማ ለማብድግደም
ኬሱም እስቱን ኬሰን ራ አንቱ ጅበይ ሆራቲ
ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሆገኖኒ ፍሎዝዶኒ ዋሃት ሰዓት ለይ ቱርባታሚ ለመከዛ ጣከርከ ኬነተን ዳንጋ የሮ ኬነኒ ጅራን ኦገናን ውሃት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሞ ሁምኖተ ፌደራል አፉ ለድሮ ተርካንፈቹ አንደንቅነ ይጅረጅአን ገባተ ኡዱቦ ደቀምኑ ከሳቲ ሂዳ አለላፍ ሴራውን ምርገው ጉራንደንደመቹ አን ጋዜጤሱተ አዱኛ ከና ጭቾ ምናን ወጂውጉ መሳኔ ሆጀታን በዳፈ ማኔጅሩ ከነኒፍ ገባሳሬ ከብሮን እስኑፍ ሃንቀጡ ምረሰገንታ ከኛ ተተን ወሪን ቱርታኒ ሰናፌራ
ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱን ማከክ እንደይስቱ ሞት ግስት ገመቲ
ኦዱ አዱኛ አፍጋራ ሶራተን ሲንደበርሳ
ባባሮቶለን ሶራ ለፈዳይም ተሰነተም ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አከቡልቾ ቲቲፒኤልኤፍ ሳቲ ቶርባታ ሚላማ ከይሰተር ከነተን ኢብስ ካሌ ባሴን ጋፈት ወራኒ ማቀለ ማርሴ ቡልቾ ተከቀባ ጀለ አከጅራቶቲ ማቀለ ለን ወራን ሞቱማ ፌደራል አቀርካራኔ ተነ ቡልቾ ሞቱማ ገናን ጀለ ኡፍከይ ሰባሰኒ ሴረት ዲሰን ጋፈና ጀ ገበረማንቲ ፒኤልኤፍ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወራኒ ሳሁምን ወራን ሞቱማ ፌደራላ ዲያቻዱ ሶቾው ደወይቲን ገምክባልን እንቺቶ ኮዩን ቾቾኔ ጀሌቲን ሮይተር ሲስተም ከምካኔ ነምባኮ ቆራቱ ምርግናማ ለይታ ባደር ጀተቲ ጅራቶት መጋል ቶኮት ይፈቹኒ ወለት ቀባኒ አዳቡታቲ ጀት ጎርሲቱ ነጋብዮ ለስ አሜሪካ ተድሪቲ ፊቶኩማ ሞቱሞታ ተምባሳደረ አሜሪካ ከድሪ ሱዛን ራይስ ለኒ ሶኒኒ ወንጀል ወራናቲት ከምካኔ ነምባኮኩማ ሞቱሞታ ጀለቲ ትግራኸሳ ነምኹማ ኹርኒ ሄዱት በቀተሱ ለኒገል ቆዱንዱበት ደብ ዩኒሴፍ ተኩማ ሞቱሞታ ተከዳሜን ቀርቃሲ ጆለ የተቲ ትግራይት ነምኹም ሄዱት ሱዳን ተበቀተ ገባሳን ዳይሬክተሪ ዩኒሴፍ ሄንሬታ ፎሬቲ ቡያሰኒን ድረባስ ሎል ትግራይ ፈናኒ ነምኹም ሶዶማ ጫሉት ሱዳን ተበቀተ ንኸሳ ጆለን ኩም ኩዳኒ ለማታኒ አግቶኩ ማቲን ገርገርባኒ ካምቢ በቀኸስ ጅረኒ ጅረኒ ደጀባከስ ጅረኒ የገባሲ ዩኒሴፍ ጅሮኒ ጆለን ከስ ጅራን በላጉዳ ቀባ አመለይ ኩም ኢብላማ ጫላንቲ ዲዮቱ በቀቱ ፈደንዳ የገባሲ ጉያሰኒን ድረባይ ኹነን ትግራይ ከሰቲ አክ ዩኒሴፍ ጀለቲ ወደፈኑ አርገቹን ዲቡንታ ተፍ ቢልቢልን ለንጭቴቲኒ ጆለን ሚሊዮን ለምጨኩም ዲብሰዲ ኹነኒ አቹም ትግራይ ከሰቲ ረክን ኸይጅላን ረኮታን አንዱረቱ ይጆለኹም ሸንተሚ አፍሪታንቲ ኻምቢ በቀኸስ ጅራከ ገባስ ኸናት አክ በቀቶታ ፍ ጆለን ከስ ጅራን ዩኒሴፍ ፍ ያዶ ጉዶ ዩኒሴፍ አክራኮንቱን ቀበኖፍቴቲን ነሚከርካር ሰርጎት ጋፈት ዳብለኑ መታቲ ፈዱኛ ምርግናማቲ ፎጀተኒ አክሎሊ ትግራይ ከሰቲ ትጅራን ቀበናው ፍ ኡመተለ ነገሳኒ ትግራይ ተገኔፍ ጋፈተን ትግራይቲ አክዳቦለን ጀለኒቲ ነምኹም ድብጃት ቀርቃር ሲኛታ በርባድ ነም ሚሊዮን ተቁጫሉቲ ሰገንታ ኦሪንም ቀርቃራን ሴፍቲ ኔት ጀልጅራ ናንኖ ሱኒቱ ድሩዩ በቀሳኹም ድብ ተቁጫሉቲ ናንኖ ገርገራት የትሩፈ ከጅራ ጀል ኤደን ገረሞ ተነረናም ድብፍቴ ጀለነኑቲ
ኢትዮጵያ ከሰት ወልት ቡንሲ ያደሳ ታአን አጄቻን ኤኙማረቱን ዳይ በርበዳውን ቀበኛ ጎዳንስ ኩታሌ ኢትዮጵያ ዳዳ ከሰት ረደደበና ኡማሙኒ ሙለታ ኩኒሲ ኡመኒ ጅራቹ ሶቾው ፊ ቀበኛ ሆረቹ ፊ ምርገ ቀብ ካንዲበኒ ፊ ወሉማገለ ነገኛው መታ በላረ ከቡሱ ዳጀዳ ኢፍሲበይ ካናረትሞ ወይረሪ ዱኩ በኮቪድ ኩደ ሰገሊፍ ካን ሐዋንሳ ረኩ አከቱሬ ለፈካይራ ወልት ቡኢንሰ ትግራይ ከሳ ጋዲሲሳ ፊ ዳፎንሳ ሚጣ ጉዳ ተቀብሲሱ አከመሉ ከንብሰሜ ዮተው ጃርሜ ወተሰልገን ኢብሰከነ ባሳን ከሳ ቶኮ ካንቴ ጃርሜ አምርገደለነማ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ከታን ኦቦ መስዑድ ገበዮ አከጀደኒ
በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በህወሓት እና በፌደራል መንግስት መካከል የተፈጠረው ግጭት በተመሳሳይ ታገዘ የኃይል እርምጃ መሆኑ
ከሱማ ካበ ኢትዮጵያ ቲሞቱማ ፌደራላ ፊያድብልሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱት ወልት ቡንሲ ኡመሜ ሜሻወራናን ከንደገረሜ ተርካምፊ ሁምናተኡን ዮካኒሞ ወልወራንሰት ሴኑን ከሱማ ቃማዋሳ ከታን ዱበርቶተ ጆሌፍ ማንጉዶት ከነን ኢታምርገነ ሞማፍ ሳጥ ለሙጀደሜ ረቲ ሚዳን ራንገው ጉዳ ደጀደሜ ዋያደሙ ኩኒስ ሙጠኖ ዶ አዳዳራ ከበረተሜ ዋንተየፊ በዲዴብሱን ሂንደንደአምኔ ዋንቀፍሲሱፍ ጀቻ gam lamen marin rakko sane akka furatan tauba nanis midan dakabu hagadan da amet gadana akka tau qaba jedaniru bulchi sananno tigray kessa namota kuma dibbaja kanen deggesanya ta eggatani fi kanne miliona tokkotti diatan deggersa safety neti eggata akkasuma simmo baqattonni kuma dibbato kotti tigray kessa bufatani akka jiran ifsamera kana ratti sochin geejiba dabamun carra qunnamti jiran cufamun oji gargarsa dan kun saif samer yaada akka formata tidiatenis walitti buinsi kun nagaf nagenya wasaratti rakko hordofsi suwachun malatti dafed abbatu akka barbadamu jarmeonni salgan kun gafataniru yero walitti buinsa filapsiro hatattama sibilota yokan ummata nagaf ilalchi adda akka kennamu fi qabu ubachi sejira
Dunkaanin ammoo lafuraan Itoophiyaa bilis baasii jedhanii magaalaa Alamaataatiif baadiyyaa isii keessatti bulchiinsi haaraa yaayyabameetiin hojii jiraa jedhan. Bulchiinsi haaraa kun naga lafaa eegeetiin tajaajila badallee deebisa hojii jalqabaa jedhanii eeguu jiranii jiru. Silamuun Qalamuu nama Alamaataa baqadheetiin qobboo galee jedhu achi keessaa akka inni dubbatetti guyyaa dheengaddaa fi jalqabaniitiin magaalaa fi baadiyyaa Alamaataa keessatti mati ganda 15 marii taa'eetiin nama bulchuuf filateetiin hojii jiran. Kanarratti yaadannan dhibii argachuu hin dandeenye jedha. Bulchiinsi haaraa yeroo yaayyaban kunin geejjiba baankii fi hojii jettellee hojii jidduu dhaabattellee taa guyyaa xiqqaan duratti hojii jalqabsiisee jedhee jedha. Tabasfeen Arraagee oduu achi ergeenya. Biyya Afrikaa gama dhihaa Burkiinaa Faasootti sodaa lafaatiif jedhaniitiin kalee silaa uummati humna hedduu baay'eetiin kaardii filannoo bulchooti isaa filatu filannoo sanarraa oola akka bulchooti jedhanitti. Biyyi tun silaa pirezidaantii fi bulchoota hedduu filachuuf qophoofte sodaa milishoota islaamummaatiif jedhanii filannoo kalee namni humna hedduu hanqatee jedhu. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Joe Biden namni pirezidaantummaa Ameerikaatiif filamee labsanii fi kaabinee filachuu jira. Boori abbaa filate biyyatti himuun ol jedhanii eeguu jiran ministeera Ajay Alaatii fi itti aanaa ministeera kanaa kadure Anthony Blinken filachuun ol jedhan. Blinkeniin kun Biden duru guddoo waliin hojjechaa ba'e. Bara Biden itti aanaa pirezidaant Obamaa ture hojjetetti damee nagaa biyyoolessa keessatti itti gaafatamummaan hojii jabduu hojjechaa ba'e. Nama kaabinee filachuun oolan jedhan keessaa tokko Linda Thomas Greenfield durii Ameerikaatti itti aantu ministeera Hajaa Alaa Afrikaatti isin ammoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaddara Ameerikaa ta'uun oolti jedhaniitiin eeguutti jiran. Jake Sullivan illeen itti gaafatamaa gorsaa nagaa biyyoolessa ta'uun ool jedhaniitiin herreegan. Biden pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uuf kaabinee filachuu jira. Ammajii 20 irratti ammoo kakateetiin hojii jala qabuuf furfoo jira. Tatuulee pirezidaantii Tiraamp Baayden filannoo yaayyuu mo'atee jedhaa gammaa hin mirkaneessineef ergaa kalee Tiwiitir irratti barreessine filannoo dharaa akka malee hedduu jira jedhetti arguuf yaatanii jedheetti hin barreesse. Paartii isaa Rippaabilikaaniin ammoo akka dansaa falmadha jedhee Tiwiitir irratti barreesse. Tatuulee wanni inni mana murtii itti mate hedduun bu'aa dhabuu jirti. Filannoon seer malee deemteetiin jedheetiin waan 34 himate. Akka tokko jarumsaatti mana murtii geeffachuu dhiise. Akka tokko ammoo mana murtiitti irra fudhachuu dhiite. Qorsii koronaaf jedhaniitiin dhaabee farmaasii addunyaa AstraZeneca hojjechuu jirulleen. Akka jarii jedhetti harka 90 nam fayyisuu akka danda'u abdiin mul'achuu jirti. Dhaabii farmaasii kun waan hojjete nam biyyi Ingilaandii fi Biraazil irratti ilaaleetiin akkasiin abdii qabdu agarsiisa. Haata hospitaala dhaqanii wallaanaminu qorsi kun nam hedduu fayyisuu danda'a jedhaniitiin hojjechuu jiran. Akka inni nam fayyisullee nam irratti qoratan irratti yaayyuu mirkaneessan. AstraZeneca kun dhaabii farmaasii Ingilaandiiti. Marsa qaraatiin qorsi kun harka 90 abdii qaba. Nam fayyisuu danda'a jedhu marsaa lammeessotiif hojjechuu jiranilleen amma sadarkaa dansaarri jira harka 70 nam fayyisuu danda'a jedhanii abdii qaban. Ammallee waan cufur deebinee qorachuu jirra jedhu AstraZeneca yoo addunyaatti oduu tan himu.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duula mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti gaggeessaa jiruuf duula seera kabachiisuu jechuun waan boqonnaa sadaffaatti ce'uusaa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Duulli dhumaaf boqonnaa sadaffaa magaalaa Maqalee to'annoo jala oolchuuf waan ta'eef qaamoleen Ewohaad sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Lammiilee naannoo bilisa bahan keessa jiran deebisanii ijaaruuf lammiiwwan biyyattii hunduu akka tumsanis gaafataniiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Duulli seera kabachiisuu jedheetiin mootummaan Itoophiyaa waamu Tigraay irratti taasifamaatiin hin jiru. Onkoloolessa 24 bara 2013 eegalame har'a guyyaa 20 xumureetiin hin jira. Dhimma kanaan walqabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed duulli kun marsaa 2 xumuree marsaa 3ffaa fi kan dhumaa irra gaheetiin hin jira jedhanii jiru. Abiy Ahmed ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti duulli marsaa jalqaba raayyaa ittisa biyyaa haleellaan irratti dhaqqabeetiin hin jira jedhan deebisanii ijaaruu fi caasaa. sabasa kunnamti addanchite wal kunnamsi sun gare addabili sabasa ummata tigray ganin sabiya rawatetinin jirajadan serat dihe sudaf kan kaye fatetore jadan dola marsala mafatin gare addabili sabasa ummata tigray junta jadanitinin wamanin meshale warana samaman debisi sufi kampile to hanna jale olan gaddisi sudan nanno le ni qabatetinin ture to achurati tiye fatame hojjetama akkatore dubbatan dulli marsala maffa dola ummata bala hedurra bararefi mora danga humna addabili sabasa ummata tigrayille gam makaletitti kan dippise jadan abiy ahmed adem sakane kesetti rayanit sabiya injifanno kan argatatinin demeyotaw nanno le to atatinin jiru kesetti hawasni deggar safi simanna cima kan ta safi jiru hidanno gare junta jadanitinin wamanin isan hidachi famatinin turanille mesha warana dibbalama olitaw humna rayayit sabiyatif akka hawasni debise mumme ministerota abiy ahmed ifsi charati kasani jiru abiy ahmed akajaliti dulli marsa sadaffa fi inniduma makaleti tasifamu gare ganin sarawata jadanitinin waman seratti dehe sudaf kan hojjetamu jadan dulli kuni halu makanan of egganna da fi tiyefanna guddadan kan tasifamu fi obsa guddalle kan barbadu akkata dubbatan adem sakane kesetti motumman ummata fi biyiga ga amakeessa akka hingalle yaduda damsata sadida barsu isalle beksisan numme ministerota etiopia abiy ahmed damsi jalqaba jiratto tamagala makaletif derbe dula sera kabachi su kesetti gahe ol ana akka tapattan jechudan waamichi dihate fi jira jiratto ni magala makale raya itisabiya cina dabachudan gare ganin sara wata jedanitinin waaman kana seratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taasisaniifillee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa bahuu hin qabu jechuunis dhaaman abiy ahmed dhaamsi inni lammaffaa humna addaa naannoo tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiniin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru boqannaa dhumaa seera kabachiisuurra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahirraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan waamicha qabxii sadaffaarratti miseensota juuntaa jedhaniitiniin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu tuubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amanaati isinis yeroo ibsi kun bahirraa kaaseetiniin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muumme ministerota abiy ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qosachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniinillee tarkaanfii seera kabachiisuu boqannaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqaaniitiniin bakka garagaraatiif bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqaan deebisanii hundeessuu bu'uraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiniin jirra jedhanii jiru yeroo gama raawwii karoora kanaatitti gallu akka harki nu hanqateetiniin hin rakkanne akka harka namaallee hin laalle lammiin hunduu gumaacha gama isaa bahachuu qaba jedhan nuti itiyoophiyaanonni aadaa wal gargaaruu jabaa qabna waan ta'eef harka biyyoota alaa kan eennu tuyyuu osoo hin eegin lammiilee keenna nutumti deebisneetiniin hundeessuu qabna jedhanii jiru adeemsuma kanatti sochiilee mootummaa fi qaamolee hawaasaa garagaraatiin eegalame kanallee akka makamtan jechuudhaan waamicha isaanii dhiheessanii jiru dhimma muummichi ministeeraa abiy ahmed harka kennaa jedhanii garee adda bilisa baasaa ummata tigraay waamicha dhiheessaniin wal qabate deebii gama adda bilisa baasaa ummata tigraay argachuudhaaf sababa bilbilaa fi intarneetiin hin hojjanneef itti milkaa'uu hin dandeenye argannaaniin qabannee dhiyaanna gabaasa sagalee Amerikaatiif Muktar Jamal Finfinneerra.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsihoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan gama kibbaatiin 71 oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laayitiitaa Baadar ergaa Tiwiitarii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira akka ta'an Suuzan Raayis ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin yakka waraanaatii jedhan. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kana cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf kamisa darbe kana guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Bangladesh, Nigeria Frasharra, Gazit Esson Kumbad Afaman, Gabasa Jessica Jared, Sora Es.
Hirir Mormina Matimamo, Lulav Jacum Sijetmo, Sail Horona Jaranit in the Mancho Toro, one Namatimamo, Gazit Esot Barumfa Wargan, Akbar Hanujin Tijabate, and Namatima Lavute, the Carbinetum Benuit, Kortini Radish, Koremer Gazit Esida, CP Jeresa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world, from censorship to imprisonment.
Rakko dorsi sa ginkamneti media dunyati fi damele sanitru. Uji sani khesi enani rakisan. Acheni nilen ini je sanille. Sunura tammo dunyam bala khesi jirti. Nukubi bala jirenni kalai siyasa namat. Tanchufa namak kidan sana matti mu fadanjet. CPJN Koremer gazet esitota. Barhana Bangladesh, Iran, Nigeria fi Russia khesa gazet esota. Rakkuma kana tan khaysi jiraatani tini duga jirtu biyyatti manjet galateffat Dapo Olorunyomi Nigeria gazette esa Premier Times jiran namoli yayyabi ganna khan qof marrolam qaban finni khayna khanuma tanum khaysi wan jiraalle namatti minajet
We have about 28 constraining laws in our statute. I just make the work of journalism very difficult and now most experienced.
Seru jinu do woni dubbinu jabeisan diddami saddeeti tiyo. Seru makana khana talabu siyayi. Seru babaddi chakana khana ni gazette esot yakani hujo jachu do wanjen. Bangladesh tammo seru media electronics into atanefi. Odur adat talafgute ibita uttijar. Sahidul Alam gazette esa foto kasa jirato. Mirgi gazette esi deota kalibu jirajan.
We were under military rule at one point. That's when I had a loaded gun pointed at my head. When
Barwaran ambulu khe sabani asgen. Gato ko kawwe matat na kaban. Democracy argani jenne ke liye amne adogam mannu. Wandi bi afam buneje. Sudan bul se hariyu je. Gazete san kun. Iran itte gazete sa uga jo tuna mati marga chundi ba. Muhammad Masad. Nam dabile ho ba barres. Jire nikala barres. Ori umma ta khabad na matim. Hirir mormillem ba barres. Isalle county media was umma sa. Erradu season. Uji satan af jirani tammo agay khis idagan nafurit mulan
we and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis is providing
barako bara maharti chakana khanati namak Muhammad fatir katani innu matrani fi ummat ad-dunya lekin ojjet uji satan af khanani matani balle sat muruni jirani gazete sitota tifi media nu mar khisak jur markani sayid kortini Gazette esitu Russia Svetlana Prokoeva biinagaru wujechun manjechu yette barresiti. Akan jeto an barresitefi adoles khaysammo ballesat muran. Suni jeten dam newan jiran malla dunyumatte mujirte.
Да, журналисты в России сталкиваются с давлением.
What we do is normal and should exist in a normal society. But
Umnami hujjato jen. Kombiji khaygirte dubbanalle. Yo ammo ummatan lakkimne. Biiten ummat khayne lakkimneten wanchu halakkimne. Dubadde du jirayet. Yo gazete esitote dubajirte dubachu fakkar rakkatan kana. Nama dabana maafalm. Warseera dunyati nam karkar khaka. Amal klonifat irkatanijet. Kortinen CPJ kesa.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji sanit fi jadanitin baran galatefatan jer galatefachun ammo ummata fi gazete esitotalle ulfin khinnit nu walifaya yet bar gazete esitoti ujo jetani duga jirtu dubachu do wujirani rakisu jiran kanatti bar khana khaysa amnam karqaru banani yom wal karqara rajet Jessica Jarrett odun wargiten
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Gara Qopheettaanu Ticceena. Amerikaaf Ummata Ishee. Aadaa Amerikaa baay'een barataminiin waggaa waggaatti inni ayyaana guyyaa galataa handaaqqoon Turkii jedhamtu tokko Pirezidaantii Amerikaa aangoo irra jiruun akka hin qalamne dhiifamni godhamuufiidhaan irbaata maatii ta'uurraa oolti. Aadaa pirezidantummaa waggaa waggaatti ta'u kun seenaa dheeraa qabaa jedha gabaasii Laakoopo Ruuzii. Irbaata ayyaana guyyaa galataa irratti indaaqqoon Turkii Ameerikaa kaabaa keessatti kan beekamu yoo ta'u jalqaba koloneeffattoota duraaniitiin nyaataaf dhiyaate. Aadaan indaaqqoo Turkii jedhamtuuf dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabame. Aadaan Tarkiif dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabe. Dhiifamni indaaqqoo Tarkiif ta'e ni jalqaba. Pirezidaant Abrahaam Liinkaniin yoo ta'u ilmi isaanii Tarkii pirezidaantiif kenname akka hin nyaanne innaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti Adain Turei, President John F. Kennedy, Ronald Reagan, Richard Nixon, Ofat, Yerot Agarayroti, Turkif Ifamogochaturan, Ayanikun, Ayana Wogata Ekabajamukanjelkap, Paradibukura Sagari Sadetami Sagal, Enna Bulchinsa President George H. W. Bush Turei.
After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution.
Walama ganatti turkin tokkichu kun turki 1 million afurtamishan kannen ayyana guyya ganata qalmaf iyatan bakbuwa kanaviya turki yaddein mutaskan ufnev sif jenneti
andaqo turki qalmarra olu filachun baatle yeddu kafdatu yotaw adensi sas federationi turki biyulisan gigefama umarrat lamatu filatama sirni tok white house ke sitka gigefamu yotaw kabronmo olka ama Makan, andaqo turki sanaf mugafam, ijoolle barattoota sadarka duraatiin filatama. Sirni kun presidentoota hedduudhaaf akka bashannananiif carraa hanga tokko kennaaf.
Time flies, even if turkeys don't.
Yeroon ni barrisa, turkiin garuun barristu.
You think it's funny too, don't you?
Kibxatu guyyaa ayyaana galataa dura jiru, andaqoon turkii kun gara hoteela W Hotel jedhamuuf magaalaa Washington DC argamutti geessamu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kennamee fi nyaatanii guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara White House'tti geessamu. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp andaaqoo turkii maqaa Batar jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, carraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda andaaqoon turkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institute Virginia kan Polytechnic jedhamu keessatti dabarsu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnootaarra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa Somaaliif uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kanarratti ammaaf ka deebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabateetiniin ji'a bitooteessaa keessa kan cufameetiniin ture. Sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'eetiniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa, ministeera fayyaatii fi inistitii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garagaraa kaa'aatiniin tureetiniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffataniitiniin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'eetiniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duuka akka hin banamneefis danqaa nutti ta'eetiniin jira jedhu biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota Kibbaatii fi naannoo Somaalee VOA'n dubbise. Barattoota miiliyoona 11tti dhihaatan barumsaaf qopheessu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskii ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfate keessaa 10% kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa.
Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaatti feesmaaskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaatti yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa baranatti hojii isaanii xiyyeeffatanii funyoo qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan irratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyaatti funyoo miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessa amma yoonatti kan nu dhiyaate miliyoona 2.1 isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran 2018 fi akka jalqabanitti hin goone isaaniif raabsine.
Karoora ministeerri barnootaa baaseetiniin ture manneen barnootaa biyyattii onkoloolessa sagalitti barattoota akkasumatan kaahameetiniin kan ture yoo ta'u ibsa jalqaba ji'a onkoloolessaa irratti baaseetiniin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkoloolessa sagal barattoota akka hin simanne akeekkachiiseetiniin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananiitiniin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheeressan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen kutaa 8 fi kutaa 12 qofa barsiisutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhameetiniin eegame waan hin guutaminiif falota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchineetiniin jirra jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Darasa Geessaanoo.
ከትምህርት ሚኒስቴር ማግኘት የሚገባን ማስክ 8.4 ሚሊዮን የሚጠጋ ማስክ ነበር በእኛ እቅድ መሰረት
ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኒ ሚሊዮነ ሰደቱ ቃፍርቱሬ ገሩ ካን ሃንጋ አማ ኑፍ ዲሃቴ ሚሊዮነ ተኮቱ ቃጃ ቆፋ ረኮ አከብያት ትጠቀበይ ጅሩ ወልቀበቴቲኒን ዋኑፍ ደቀባቲኒን ሂንጅሬፍ ጀኔ ጋብሌ ቴክኒካፊ ኦጉማፊ ከነም ቢሮ ማስኪ ዮካን ኡፈታ አፋኒ ፉኛኒ ኦሚሹ ደንዳን ፍርማችስኔ መነም በርኖታፍ አከድሄሰን ታስሱን ማቲም በረቶታለ እጆለ እሳቲ አከድሄሱ የሮን ደቀቡ ጠቡ ሚኒስተር በርኖታ አከሁበነ እትገለትኒን ጅራ ማስኪ ዮካን ኡፈታ አፋኒ ፉኛኒ ሚሌና ተኮቱቃጃ የሮዳኑ ደቀበሰንስ ከነን ዱርሰ በሩምሰ ኤገለን በረቶተ ኩታ ሰደቴ ፍኩደለ ማቲፍ ዲሄስኒ ጀደን barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanniiniin wal qabatu sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbateetiniin hojjetaatiniin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin wal gahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banaminillee jiraachuu dubbata. Kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaaniillee ibsaniitiniin jiru. Biiroo barnootaa naannichaatti daayireektarri fooyya'iinsa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii.
Barattoota miliyoona takkaa fi tuqaa takka 75 akkana qaba. Feesmaskii yeroo baay'isnu barataan tokko feesmaskii lama waan qabuuf argachuu waan qabuuf akka tootaalitti waliigala naannoo Somaalee gaafa laallu miliyoona 2.3 kana argachuu qaban. Kanarratti lammaa kan hunga'e miliyoona takkaa fi 78 ilaa ammaa kan hunga'e manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna. Banamanis jiran baay'ina irratti naannoo warra 7 waan hin taaneef malee hangi ka'an banamanii jiran baay'ina irratti. Godina Dolloo jedhaman faraqaa isaanii macarashaa irratti turan saniif ilaa ammaa feesmaskii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waraqaan 7 guutuu waliigala hin banamne. Kana darbee immoo toora tokko keessa kan hin banamne jira. Isaan kana keessa warra disinfekshinii hin goone ilaa ammaa kan biiroo fayyaa wajjin wal ta'anii ilaa ammaa godhuu jiran. Isaan kana fa'aa amma kan hin banamne malee amni kaan baay'ina banamee jiran.
Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarseetiniin tureen manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamaniitiniin turan irra deebi'aniitiniin banuudhaaf sagantaa jalqabaa onkoloolessa sagal sagantaa marsaa lammaffaa ammoo magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkoloolessa 16 akka banamanii fi sagantaa marsaa 3 irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkoloolessa 30/2013 akka banaman karoorfateetiniin kan murteesse ta'ullee akka karoorfatetti hin milkoofne. Dhimmoota kanniiniin walqabatee deebii akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaafii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhumarratti kan arganne dubbihimtuun ministeerichaa aadde Haragawa Maammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kenninee fi gaafa deebiin qophaa'eetiniin jedhe kan ibsan akka ta'es raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif mirkaneessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00